kuleed markii degmada Afgo ee gobolka Shabeellaha Hoose ka badan qashinka la kashay wadooyinka aan soo saameyn caafimaad ku dhalatay iyo nadaafad darro baasan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa amar culus ku saaray gaadiidka qashinka ka qaado Muqdisho haddana sheenow duleedka degmada Afgo ee gudoomiyaha ku xigeenada amniga iyo arrimaha bulshada gobolka Shabeellaha Hoose weheliyana gudoomiyaha ku xigeenada degmada Afgo ee iyo saraakiisha laamo amaanka iyo kormeer shaqo ka seedan wadadan dhahayte Muqdisho Afgo ee gudoomiyaha ku xigeenka amniga degmada Afgo ee Mahdi Axmed Xasan ayaa ku hadlay dhibaatada qashinka oo sakahay degmada iyo kama maamulahaana walaanka qorsheysana
madaxda gobolka noogu timid ee degmada noogu timid waa u mahadcelinayna dadka waxaan faraynaa marka wadadan isticmaalo ama Afgooyina waaxigeeda wadada in laga mabnuucay in geeseeda qashina la dhigo lana dego dadka beeralayda iyo dadka qashinka meesha ku shubo inta badan ka imaada xamar ilaa ceelasha biyaha qashinka ka soo qaadaan keenay wadada qarkeeda waxaa la farayaa in lagala wareegi waxaa loo sheegayaa in lagala wareegi doono wada baabuurta ay wataan ayagana ay xabsi mudan doonaan wadada waa inay heshaa space lagu shaqeeyo amnigana laga sugo ilaa 50 mitir ugu yaraan ilaa 100 mitir intaas waa in la helaa cid yahay kadib ayagoo qashinka shubaysa la qabtana waxaan laamaha amniga faraynaa inay gacan bir ku qabtaan
maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa amray baawarkii laga helay soo qashinka diiday wadada la kula wareegi doona sidoo kale sheegay gudoomiyaha ku xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiraxmaan Ali Maxamed Habaas Weyne
waxaan u nimid inaan amar cad ka bixino foolxumada aad u jeedaana ka jirta jidkan iyo dhinacyadiisa wax badanaa looga digay wax badanaa lagala hadlay bulshada caadaysatay inay qashinka dhigaan meeshan iyo kuwa lamidka ah beeraha iyo boodkooda kusoo sikinaya laamiga qarkiisa keenay intaba inaan uga digno kuwa qashinka caadaystay inay keenaan iyo lafaha iyo inta ka soo waaridaan dhulal kale waxaan leenahay qofkii dambe oo lagu qabto iyadoo qashin dhigayso jidkaas gaadiidka ay wadato waa lala wareegaa si buuxda isaguna wuxuu mudo doonaa xabsi kuwa beeraha yareerka meelaha ka samaystay ee boodka soo saaray laamiga iyagana waxaan leenahay ka sikada hadhow tidee dadii doonta geedaha igu yaalay ee xaggay ahayd haddaba ka siko laamiga laamigu space waa inuu helaa ugu yaraan 50 mitir ilaa 100 mitir waa inuu helaa laamiga labada dhinacba space waa inuu helaa muqofna laga dhageysan maayo laamiga waqtiga badan iyo juhdiga iyo qarashka badan lagu baxshay ciidamada amnigu saacad kasta ay u taagan yihiin inay ilaaliyaan in qofu inta qashin soo qaado ama beer boodkeed soo riixo oo laamiga seero qof laga dhageysanayo male waa mahadsantiin amarkaas sida ay tahay inaad u qaadan doontaan aan rajaynayna ilaahay hadduu idmo
bulshada ku nool degmada Afgo ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo dareemahayana xaalad markaasi u muuqatoto haliskii caafimaadso kurid markii eedanka badeen qashinka la kashubowa hareero ama wadooyinka wing ee degmada Afgo ee inta badan iyo ku kooyana magaalada Muqdisho.